guns, though.
Yeah, Dizzle.
Exclusive from
Afrofi.com. My haters what jamba, what you gonna miss if you come across if I gamba. Feeling a maning and at Chakukola chamba, Tizakuponya Puanya na spana yama plumba. Slap Dizzle with your boy Mac Pizzo, Chizadi laufuna sufuna. This is my boys, what's our flow, young Zuna. This is my Jamukafuno yamba mutuna. Mulungu wana kamba kale tizacha prosper. Mungo kamba kamba kuri sendi my whisper. No doubt that it is a chakonka. Na hate ya nzo kamba kamba lelo waza konka. True story madila wa jilinga. Big deals ya chitika wa silinga. No need na yolanga na my hate ya. Munga chovala muri jik waza fedya.
Dile ze dili, hate ya ze watch. Dile ze dili, mafia ze watch. Dile ze dili, hate ya ze watch. Dile ze dili, mafia ze watch.
Madila wa jilinga, hate ya zwa tamba.
Madila wa jilinga,
mafia zwa tamba.
Madila wa jilinga,
haters watamba.
Madila watilina,
mafias watamba.
Big dues mukatondo, heta cha munyonga ndawa evechi mukanga. Ha, big dues mukailo, heta cha munyonga ndawa evechi mukanga.
Bugemu ndine buli wafana ni wafiata. Wazizile kabeka munga wa mwakatata. Wazizile kabeka munga wa mwakatata. Bugemu muri equation, te wapasa equation. Kwa chita contest, kwa chita protest. Mafiruka weekly test, wati mo final test. Madila wa fake ni wala sa digital X.
Money leak, we use my dealer with the best dealers. Mvela che, mkaliponi wana.
Kroni ikali ya futisa majaji. Iwo ni ole ema ya bendeka skeo. Sini dealing ana wine, ni dealing ana cocaine. Kuziwa nilina ayo ni konkieni. Kati mwani konga ni tokieni. Madila wa fake wa pokieni. Ngati mwa wapoka wapopeni. Wapita pita wali wala wala no cash. Wala wala no cash. Muzasa la che mulemba kubipupa muma toilet.
That Johnny was here in 2011.
It's Money Leak.
Dealers a dili, haters a watch.
Dealers a dili,
mafias a watch.
Dealers a dili,
haters a watch.
Dealers a dili,
mafias a watch.
Madila wa dilinga,
haters wa tamba.
Madila wa dilinga,
mafias wa tamba.
Madila wa dilinga,
haters wa tamba.
Madila wa dilinga,
mafias wa tamba.
Beware of your surrounding. Guns down. Cowboy.